kireba bazabuka umusozi sinai babira mose bati mose kwereke imani jivugana nawe mose yemera kujana nabo imana yivuze rimwe mose baratangara imana yivuze rimwe mose bagira ubwoba bati mose mose rekeraho
Jambo Jawe, give me a give me a, give me a jambo Jawe.